eɗen godi janɗe joni tenimintaji sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Kodi jan ñalɗe moɗon en kalando fila ko darto ƴiwoole puɗɗi toɓude e leydi men Niger nokku warde nokku, ko woodi ko jam e ko wona jaye muɗum fo en nanon. Noni taƴol yiite courant kañumdi konnon ɗon wadde torra e sanne har loktoroje to enna maradi min kalando muɗum. Janguino wonɓe le cause Niger e SINACEP mbi'i gaɗan yaadu muɗum en to enna maradi, kanon yaadu ena haɗama jondu woni laabi nayi eɓe kaɓe yaadu ndu fa hannde yewtere men pinno studio kala ngu no ndaara filla neɗɗo mo wala tarki ɓingu ley daku, na mbiya ndu yimɓe ngala tarki ɓingu ley daku e ko saawi e dow mum. Min Soumana Amadou wono janggana habaruji ɗiɗo ni e fulfulde gure kewɗe ley leydi Niger ɗo en e ley balɗe ɗeɗo ni toɓama, ko toɓadu konda mba hanke ñeme ɗo enna heɓi nde e ko ɓatti ɗum ɓatti ɗum ndenne ɗum waɗi ko fawata jondi konda ni hono ƴiwonde enda ko wono jippo ɗum enda ni waddi se en daari no wodi ko wonno wadda gacceji hartoyi hara filla ko darto gotaji cukkuɗi laati ndiyan no yiɗi doga witto hetta doga witto e fawata jondi konda nokkuji goɗɗoɗe gayɗe ndiyan no ficca e yimɓe ankani ɗum yawarta majjum bandi min Moutari Mahamadou yehi subako enda nder wuuro ñamey fanana ko himɓe wiido majjum.
Nous on est dans un pays encore la majorité
eden tawader leydi di duudal himbe mum anda na fakka gotaji gadeteedi di idi gade amma himbe paamin taake na fakka majji no haani himbe ko en pirte ngam be paama ko di ilirdi diyam non no wodi sanne himbe paama dum sigila nyaame nyaala wadata ko gabago seeni to himbe ko en pirtake ko dum wado gotaji di no gidi tiggite gouverneur no haani wada di tiggite itane fu ko watta milioji keme joy patanti mum wana no yobe illa subaka min goni miden fa moƴƴinde no kuurete no haani wi'e mairie wari waɗi
golle
caggal ɗum ɗon du konno ndiyan ɗan koɗon toɓi do har filla ko darto ndemal ne ɗumon ko won ko waddonta ɗum saabu remoɓe hewɓe ko yi ndiyan ɗan endan no ƴeewa ƴeewa sala awa nata awa yogaɓe du konno ñande ndiyan toɓuno day ko jabbirɗe mumen jeyi awoyi ɗum woni jamiroje ko han tawe himɓe nda fo waddanama sekketnanano manu baje goto e himɓe golloɓe hono fawre jondi konno ndemal ene leydi Niger wakkati landinomum.
Ça vaut le coup de semer parce que on peut être
yimɓe no mbawi awa gam no waɗo ndiyan gon heɓo de ndiyan gon heɓake ndenne ndungu hikka gu jippi lawake de yimɓe awi toɓe demu sey to ndiyan mawɗan gon heɓake de ɓe demi gam gawridi mawni to bisaji ko wobbe e ko bonnata awri fuu waran ñama gawridi to yimɓe awir engrais de iɓe awa du ɓe awa gawri kam ɓuuri muñude gam bayeri e ñebbe en fuu sey to leydi fewi ko awi ndenne do yimɓe no awa to ɓe awa gawri
là pourquoi on recommande pour le moment de ne semer que le mil
o won Manu Badje secrétaire général mo syndicat golloɓe har filla ko nder demal e leydi Niger. Loctor mawnide maradi kañumdi konna hono filla ko darto hono taƴol courant gonɗen ɗon waɗɗon saɗorma sanne e nder golla loctoraka ngu endam yiite ngue enen ko tawi to wakkati warde wakkati ɗo endan ni no waɗnaɓe ndenen ka torraji fase ƴewama no courte sukaɓe jogete ton endan cukaɓe laatiɓiɗi konna welaɓe ɓe cella ɗum waddi ko fawre joni bandi min tawattoene maradi Mohammed Mamman o yehi yuyde Boube Moussa kam woni fawar jondi konɗo hoorejo nokku to sukaɓe fawar jondi konɗo na mbiyen ɗum ko rejo docteur mawde nde maradi nani ko haalnima dow filla taƴol kural ngol e saɗorma muɗum
des cas graves
ne woodi kulle ɗe min mbawta hoƴƴani teddegi nde hiite lantarki wala groupe uji amin hiite ɗi gota majji tan wonde hiite taƴama no ummana hoore mum ka wawta hokkude hiite lokotorore nden fuu groupe uji ɗi to du kokkatana hiite na nokkure to ñawɓe waddete paabe lawlaw ɗon e to yimɓe kuttete ɗo kegane na komin paddi min kokki to sukaɓe famarɓe paddeteɗo gam to en min daari no woodi sukaɓe famarɓe watteteɓe le gaz keɓa poofa nde hiite walane ɓe keɓtaɓe foofa waabi ɗum ɗo waɗi komin mbi ndeni groupe goto on no wawi hokkude hiite yotto to sukaɓe famarɓe ɓe jaɓɓete ɗon fuu ɗum waɗe miɗen jiiɗi wattude groupe mawɗo on e ummanaki hoore mum fa hokka lokotorore nden fuu hiite kuram seni to o wattama ummana hoore makko fuu o yaran nebban essence sannene gam oɗon andi jon o rafi keƴoran ceeden tawa nder lokotoronde de miɗen ɗo dara walloɓe min far tol essence
appuyé en carburant
non wontiri fawale joni har filla cellal ni wadde ko himɓe ɗiɗo laatiɓe ɗo konnon ni hono dawaɗi laati nami rawandu gati ɗum e rawandu konno ha gandu ɓe himɓe ɗo konnon ɓe mayi ilu lewru avril du konno won ko ɗum wan nder leydi Bouza région mo tawa waddide ko farjo lebbi ɗiɗ ni enda ko ñawgu endan ni no yiiye nder leydi Bouza ndi endal région mo tawa hono on fa warje directeur kawjiɗo fille kon darto durgol to nambite docteur Ayuba Tankari o haali o wi hunde nde ɓe gonɓe ƴeewɗo ɓe tokkiti ɗum fano huɗo koto ko tawe baasi o mawna e sanne saabu waɗi ko watto hono dawaɗi capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi koɓe mbari gam batta yirama ñawgu enda kañum e fa warjo musuji jeetati to enɗele commune o enda mo Bouza sekirɗe nane Ayuba Tankari docteur Ayuba Tankari latti kawon kawjiɗo fille durgol ton enɗa hono fa warje jonto kon dam Bouza ko o haaldu majju.
Ɗum waɗi joni lebbi ɗiɗi nder lewru avril min keɓi neɗɗo mo ɓosaaru ha ngaadu gongati nden on ɗon waɗi ndu to wittinere ɓe paddi ɓosaaru ndu na ko balɗe sappo e joyi iɓe ƴeewandu ndu gati on wakkati o waddano ɗon ne o sali yarde safareji ɗin na e kole balɗe laso e joyi hecci kenga debbo gon mo wuro Kubunce kiloji mum jeɗɗi e Bouza ɓosaaru kaari ndu gati mo debbo mo ɓosaaru gati on kamɓe gori ɗum ɓe gari to lokotorore mawdu nden ɓe tawine jama are no wodi sane ɓe mbaway darade nden noon goɗɗo holli debbo mo ɓosaru gati ndu ya to bokaje bokaje on hokkimo safare caggal balɗe laso ne ñawgu ye jaaloy mo o mayanane kenga ley yamde jeegom subaka on ni ñaw ɓosaji kangaɗi wardiri nder département mo Bouza.
Docteur Ayuba Tankar noon ni hoorejo wutinere en toenan Bouza wakkati mo bandi Mouktar Ahamadou noddimo dow callal noonni fawari jondu konda sen en ƴeewi har fille ko darto dow murterde golle koɓe gaɗa kamɓe jannginoɓe cause Niger e Sina Seb ni hande nde endan horeɓe ɓen enda hanno ndene hore pelle ɗen hanno jano to wade juuju ɗum woni carɗo o endan kano won notogol ngol enda yarama fa jango nde endan yande tati lasara ɗum du konda wona e dow fille noddaga ngal ɓe nodda gam batte ɓe kalde dow fille ko darto murtereji mabɓe ɗi endan Isaka Oumarou kañum woni goto e horeɓe hono fande cause Niger Sina Seb nani ko o haali wakkati komin ƴammo ko o haaldo majju.
Min bindi ɗerol murtere balɗe jeegom min kokko wiɓɓe min pamtiniɓe du ko denni mosala fuu heɓaki min puɗɗitan murtere balɗe jeegom ngom kade amma ɓe mbi'i min lamninanayɓe de murtere ɗiɗa ɓerden fuɗɗata min gaɗi filla hawrude du'aade e suumaade ɗum du ɓe mbi'i min kalanayɓe to min kawrota min du'o e de min cuumoto kulle ɗe fuu gaɗi ɓe noddimin yeeso kiite ɗerol noddol amin kiitegol naata he juuɗe amin gina ɗum du waɗi min mbi'i ɓe darna gina.
Nous avons demandé à continuer le report.
Isaka Oumar noonni hooreɓe Sina Seb e cause wakkati mo tarnan Fouda Ahmed landimo dow filla maɓɓe noonni wadde ko fande yaadu nduɓe koddoroɓe ganda kamɓe jangguinoɓe cause Niger e Sina Seb laatiɓe tawna maradi ni beete hande o enɗa yaadu ndu haɗama ko ndu haɗadu konda ni hanna kana wiya saabu woɓɓe ne wawi ndene sorkoɓe ya waɗa gacce nder majjum eɓe gondu konda ɓe gaɗanno ɗum gam batte ɓe mbi fa wallita dow koɓe gonɓe gaɗa murtere balɗe jeegonɗe enda Moussa Salifou kam woni goto e hooreɓe mabɓe o haalni bandi min tawa tode o wi laabi nayni enda ko se ɓe mbi fa ɓe gaɗa murtere mabɓe yaadu ndu fu sana hono laamu leydi haɗa ɓe ɗum ndu konda wonno ko o haalni bandi min to enda kanko ono Moussa Salou. Nani fa arjani policier tawde zender kandu kono naati e ƴeewugol nokku to fane citerni ji ɗon mobilaji mawɗi ko joji essence e ko eginaji mawɗi darto ɗum du konda gam batte faɓe ƴewtino ɗo ƴewtinago awƴoɓe mobilaji ɗin endan ni hono tawama ka en du kondan keña nde enɗan waɗino hono hono duaneji kon warin tomaɓɓe to fa ƴewtino nden wona koɓe ndiwi ɗum diwolngol waɗi ko policier ɓe jeeyi to koɓe jeeyi to du konat ɗum welay sanne saabu kamɓe himɓe ɓe enda awƴoɓe mobilaji mawɗi enen jeeyi to mabɓe fu nawneke ele wakkati majjum ɓe fu du konna ɓe jakana leyɗe janane Ali Keita du kondan yeehi yoyi mbiyeteɗo Mama Moutari Oumarou kañ wonno fa wara joni du konna hoorejo syndicat on enda ni mo himɓe awƴoɓe mobilaji mawɗi o haalni ɗum kamɓe du ko tawata mabɓe ono haala ka wardi
bononde o waɗana ley wakkati jamɗe sappo e ɗiɗi jamma e mintaji jeenayi dewneje gonnaati nder parque toloreji sitarnuji pandeteɗon nden noon apparenti en jiimo wakkati o ƴeñuno dow sitarna ɓe kuuɓi e makko o doggi o waɗi wiide doonejo mawɗo makko kam nilimo doonejo on du wakkati mum wattidande e polisiji ngara mballa ɗum nde polisiji natuno nder parque loreji ɗin nandi no pellaɓe gazette ndamin de santal kurmuntere gam min nani le haalaji gonɗi no haale wi'a kena ko doñeɓe no godi laawol warde waɗa ƴewtinaki muɗen wakkati fuu tawidu ndaɗa yiɗi gaɗa ƴewtinaki fuu ha nana kolla hoorema jomum amma hana le yamde sappo e ɗiɗi jamma no garta ƴeña dow loore janana mbiya a doñe a watta e ba kolte muɗum ɗum wala e laawol
ça c'est du jamais vu
hande nde endani dow filla ko darto mbiyen ndi jokka keña sappo lewru mai wonno ñalade ittani dow filla pooli dilla wanɗi leydi warde leydi dillirol dukana cafe mawɗe mawɗe ɗi pool dukana Mouradou Madji hitande hikka haalama wi'a ndarne nata ko tawe kañƴi ɗi enen ɗi keɓanama kañƴi ndenago nder duniyaru e fahan nata ko tawi no himɓe ƴeewa wurna majji e gurna ɓiɓɓe adamaɓe heɓa ɗum yaaha no woɗiri fedde wiyetede Fawar Dione dukonda ni PNUE kam woni hawjiɓe filla ko darto hono ƴewtugol e moƴƴingol laddeji e jaaye fedde leyɗe duniya nde endani haalido haala majjum. Docteur Issoufa Issaka kam woni docteur kawjiɗo filla ko darto filla ko darto nokkure gonde ne ƴeewdo filla moƴƴintingol laddeji e jaaye e wadde jande ɗo filla ko darto ko ta e muɗum université mo Difa. O haalani ɗum bandi min mbiyeten Moussa Hassan Soubako e nda e dow filla ka
nde ɗi gari nder nokkure ɗi garatana gam moƴƴinde ɓurnam majji. Misali ɗi keɓa to ɗi toññata ɗi keɓa ko ñaame du. Ndenne eɗen kaani reenude nokkuje topoli ɗi garta koɗa. Reenude nokkuje ɗe du nafakka meɗen no ene hekko e meɗen gam topoli ɗi koɗi iɗi ballira nder laabi cellal. Misali iɗi ñaama ko wobbe gom e ko nandi titta bawɗum waddande himɓe ñawugom. Iɗi ballira himɓe du ciriyo laabi durwididde e ñawuji daaɓoji gom gam himɓe no andi to ɗi ƴoyta e wakkati mo ɗi garta ɗi koɗa du. Ndenne ñaw fuu wangi to ɗi ƴiwoyta toon himɓe andan no durwi ditta he maggu gam hisina jama areta wani nder nokkuje ɗen.
Kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru to Facebook studio Kalangu.
Facebook studio Kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum.
Hannde yewtere men pendiɗono ndaara filla ɓinngu leydaku e tawrede talki gongako tawede talki neɗɗako e ɓinngu leydaku. Eɗen anno woddu himɓe laatiɓe tawɗa saɗanama majjum sanne. Ɗum saabi tonno banjul gallude lamor leydi Gambie hawrinde waɗama dow inde majjum gam batte leyɗe Afrique yannage ndaara laabi ɗi wawi hojude ɗoyade duuɓi jeɗɗi garoji tawi mosolo heɓama dow filla ko darto himɓeɓe anda leydi ndi jiya na wala talku leydi ndi woni e muɗum ndi enda. Ɗum du kondan wonnano e dow filla ko darto neɗɗo funa anda so tawama wiyama wala talkude ɓingu leydi ak kam woni neɗɗo mo leydi gon jogaki teddene muɗum neɗɗo mo leydi gon jogaki ndenago muɗum neɗɗo Fawar Dione ni andaka leydi hendi wonani kan haala majji wonno haali ɗo enda. Leydi Niger eɗum ƴewna ɗum ƴewta ɗum Nafisa Adamu o yeeɓu yewdi dowi e mbiyeteɗo Mamman Bachar goto e himɓe sarɗoɓe anduɓe dow filla majjum e série majjum nani ko haali.
La fatalité c'est une anomalie juridique
hunde noon ko laati saɗorma sanne nder gurna ɓiɓɓe adamaɓe gam iɗum wawi waddude rafi ndenagu e fande dow filla tewtol hakkeji ɓiɓɓe adama en e gurda mu'en. Yerno kiitotoɗo mawɗo mo leydi amérique haaliri talkuru ɓingu leydaku kam wakkati neɗɗo yidde hakkeji mu'en. Ndenne neɗɗo mo wala talkuru ɓingu leydaku wala ko hokkata ɗum yiitude hakke muɗum wala du ko hokkata ɗum ndenagu. No woodi gollirɗe mawɗe hana fedde ACTR hoƴanoɓe iri ɓe himɓe teddengi farndenagu mu'en amma wona iri ko ndenagu leyɗe ɗe to waddu leyɗe ɗe mbawa hoƴande nimɓe leyɗe gon ndenagu. Ndeni nimɓe ɓe gala tarkude ɓingu leydaku no tawa nder duniyaru fuu iɗum wadda rafi jonde lobbere nder leyɗe. Hano ko darta leydi Niger faa wadde hande e kisaki dimma iri nimɓe ɓe heɓaka winda ɓe gala tarkude ɓingu leydaku gina. Oɗo andi ko leydi ndi no feccide e leyɗe bandiraɓe kerol jutugol to nimɓe tawaɓe jonde dow keeri leyɗe ɗe no mbawi heɓde saɗorma sanne farrafi talkuru ɓingu leydaku fuudu ɓe limaka ɓen ɓuri fadu o saɗorma hoore mum hewte miɗo miila kuugel arana ngel kam woni himɓe golla ɗum golle lobbe ko tawe neɗɗo baa goto wawta hedde o saɗorma talkuru ɓingu leydaku gollire no haniri e no
woɗiri.
Dow ɗo yewtere nde ɗo woni ko habaruji mumen fulfulde tili hannde seyni eelen jon kammo ilide hewtine en jaango tan to habaruji fulfulde. Assalamu aleykum mbalante jam waali
sigilaji studio Kalangu
nder gallu ñamayi
ɗo radio enfani
lambaji hembere FM
Agades
ɗo radio nomade
lambaji hembere go'o e toɓɓere jeenayi FM
Arlit
radio Ikokan
ɗo lambaji capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere go'o FM
Difa
ɗo radio enfani
lambaji hemre FM
Doso
ɗo radio Fara
lambaji capanɗe jeenayi e ɗiɗi FM
Filinge
ɗo radio Muria Talka
lambaji capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere e go'o FM
Tilaberi
ɗo radio Tebonse
lambaji capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere e joyi FM
Maradi
ɗo radio Garkuwa
lambaji hemre e jeɗɗi FM
Tawa
ɗo radio Tambara
lambaji hemre e jeɗɗi FM
Zender
ɗo radio Shukura
lambaji hemre e joyi FM